ma kulufava we baba umsebenzi ubokile we baba nemali yangeni sengathile liviki lingaphela we baba we baba we baba kunzi ma kulufava we baba umsebenzi ubokile we baba nemali yangeni sengathile liviki lingaphela
iphela kweni
we baba we baba
iphela kweni ma Ngicabanga ukuthi imuyimbu uyoshaya nini lesana mina ngikhothe ngekhaya laqala ngabivile mina sengicabanga ukuthi imuyimbu uyoshaya nini lesana mina ngikhothe ngekhaya laqala ngabivile mina sengicabanga ukuthi uyinjulu angikhothe ngekhaya Ngoba siyasebenza nanesilungu okwazi ukuthaya sikuyele Wemfalo mane wangixolela ngolesihlanu mina ngekhaya Ngoba siyasebenza lapha esilungu okwazi ukuthaya sikuyele Wemfalo mane wangixolela e-Friday mina ngekhaya Laqala ngabivile mina sengicabanga ukuthi imuyimbu uyoshaya nini lesi Mina ngikhothe ngekhaya
Woza woza Fighting my style Woza 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 Friday Woza woza Fighting my style Woza 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 Friday No more tomorrow morning No more tomorrow morning
Tomorrow morning,
I'm gone.